Sissy, what are you wearing today?
Sissy, kunxiba ntoni namhlanje?
Me, I am wearing trousers and shoes.
Mna ndinxiba ibhulukhwe nezihlangu.
And after that?
Emva koko.
After that I will wear a hat.
Emva koko, ndiya kuphala umnqwazi.
That is good. It is so.
Lad, inte punja.
I am wearing shoes.
Ndinxiba isihlangu.
What are you wearing?
Umthebe Tommy.
After that I wear a hat.
Emva koko, nithwala umnqwazi.
I will wear a hat.
Ndiya kuthwala umnqwazi.
Trousers.
Ino umukhwa.
MNA Ndinxiba isilangu.
Mna ndinxiba isihlangu.
Say it, with emphasis on we are wearing trousers.
Thina sinxiba ibhulukhwe.
I wear shoes.
Ndiya kunxiba isihlangu.